ngazi biza ilungise ingqondo yakho makayihlanze eyakho inhliziyo ibe mhlophe qwa ibe msulwa lapho unyakaziseke unganyakaziseke lapho kuthiwa uyalingeka ungalingeka